mwana wa Jehova. Zetongana zuno kuze na yeyo nkabya byobula hobi ndwasa ntwala 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 zetonzunza twala tebantwalira mukayola nebapakira mukavera nebakozesa nebasula nebasula nebasula.
Yeah.